wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug cabdirasaaq cali jaamac ayaa magaalada cadaado ka daafray wejiga labaad ee mashruuca sagal project oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan hooyooyinka uurka leh kuwa nuujinaya iyo dhallinyarada muruqmaalka ah. daafurka mashruucan oo socon doona muddo 2 sano ah waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada cadaado ugu horreeya guddoomiyaha degmada xogayaha degmada agaasimiyaasha maamulka degmada iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda seefda jildareen oo mashruucan fulinaysa cabdirasaaq cali jaamac wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixinaya muhiimadda mashruucan uu u leeyahay bulshada ka faa'iideysanaysa
guddoomiyaha degmada cadaado maamulka degmada agaasimaha guud hay-adda Save the Children ciyaarta kale isku duwaha dhammaantiin soo dhawaada arrinta keliya oo haddaan halkan u nimid waxay xaq degmadu u leedahay in shaqada markii la qabanayo district levelka shaqada in ay maaragtay iyada ay wax ka daahfurto muhiimadduna waxaa weeyaan siday bulshadu ula qabsan lahayd cimilada isbabedelaysa ay adkaysi ugu yeelan lahayd bulshada weliba jilicsan iyo siday uga faa'iidaysan lahayd maaragtay kheyraadkooda nooc kastaba ha noqdo shirku markuu wuxuu daaran yahay inaan maanta daahfurno qaybtii hore ee mashruucii sagal halkan uu ka shaqeyn jiray iyo degmooyin kale sida caabudwaaq iyo samareeb iyo cadaado haddana mashruucu wuxuu ku soo ururay degmada cadaado in laga dhigo ay nasiib u yeelatay sidaa awgeed maadaama degmooyinka kalena ay mashaariic kale mashruucii baxnaan oo ka fuli doono haddii aan la idmo waxaan marka insha allahu tacaala aan ku gabagabaynayaa qaybtii labaad facetoogii maanta inuu halkan ka furmayo oo aan daahfuri doono
mashruucan oo lagu magacaabo sagal project ayaa socon doona muddo 2 sano ah kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan hooyooyinka nugul iyo dhallinyarada muruqmaaratada ah